bali na misita weza. Rudi karibu, rudi karibu na mia.
Leta, 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 Sharma, leta, 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 leta.
Everybody gotta stand up and dance my style, oh yeah.
Nalingiyo mingi, nalingiyo sheri. Okay, wapi yaka yaka. Njoni kubusu, njoni kuguse, njoni kupambe. I love you, bye bye.
What money?
He's a pretty, pretty baby. I wanna be a queen in shining armor. Overdose, be my letter, dria, dria. Give it to me, mimu, idu madri. I love you when you play your guitar, baby. I wanna have you come over and touch my body.
Lita, 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 lita. Sharma, lita, 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 lita.
Everybody gotta stand up and dance my style, oh yeah, 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 yeah. Yeah, mpenzi wangu, umekwenda bali na misita weza.
Ulipokwenda mbali nami mpenzi wangu baby. Ulipotoka karibu nami maisha mekata. Nakuomba rudi nyumbani mpenzi wangu. Nakuomba rudi kwangu baby baby wangu. Maisha kupata muda leo imekuwa vigumu. Elewa maisha mepanda kila siku imekuwa vigumu. Nakuomba vumilia.
Producer Nash, and you know this is the style that I'm bringing, style that I give ya. Oh, oh. Mpenzi wangu, ay, 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 umekwenda. Mbali na misita weza weza baby.